Jahera katate kurumuna samane nukaiengo kanungu yawa Sami yonge ngani sandore ya wajangolo ero korotagore Hera ni vendo medore kiringi sai wezi baby temane Imit kanguru imit na atote wani maliza Nakala chafu nandika andiko ni nyaka insha
Ramba nyasezi kudanga nyanya mama bia teri usengei Owinja wera kimulu poka neno bia tingi gindegei
Atoti chamto atoti mena mena Atoti ukizungusha naishi wana hewa Atoti chamto atoti mena mena Atoti ukitingisha naishi wana hewa
Hey, okay. Atoti ondisore atoti sungore Neno njiri mangento ginyalika Jabera ye Chumale, tendiki wangi pironeka Wakikuona wanabaki wakishanga Vilo nazitoka wala iblanda Minimetekwa, napewa mahaba
Ay, 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 yeah Oh, la, la, I say you do it now Jabera, yeah Kama mtoto, napewa masiwa
Ay, 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 yeah
Oh, la, la, I say you do it now Jabera, yeah Kama mtoto, napewa
Atoti chamapum, atoti mela mela Atoti ukizungusha, naishi wana hewa Atoti chamapum, atoti mela mela Atoti ukitingisha, naishi wana hewa Atoti chamapum, atoti mela mela Atoti ukizungusha, naishi wana hewa
Nauru, Kevin Ratego, Daktari, Ye Papa Maneto, Mama Messi San Pris.
Hey. Ya wakini pe gomera, hey. Mawa tenda wili. Pinyo pongi weche yawa. Lakini wamosu mokuongo, ani lunga nyo nyachi pala. Wodo bongo. Wada oko nyakotia Dodo moso kosta ujua nkanyo Hey!
Ay, 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 yeah Mwana law, I say you know it now Jabera, yeah Kama mtoto napewa masiwa Ay, 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 yeah Mwana law, I say you know it now Jabera, yeah Kama mtoto napewa masiwa